Ay, ven aquí y tú bien choca. Unzumile, I mean to say, se boba manjang y colwa. Unditile, zongin zu ushalin tabanga. Manin chule, gawa no gumele bak pastila y colwa.
Yaba uwela, umuntu pike ngesikhathi esirayithi ngingekho right. Sengijwayelile writing ngingedwa ngingekho in love. Sengithutha ndumi nalungithandi kwangiyanqena ukuthatha umuntu yena ngangithathi ngimthanda ngangithandi ngisha umza ngedwa ngingekho in love. Ngifile ngathi mina vele ongekho enough kodwa ngiyakhetha. Ngifuna ungaphiki, ngifuna uvume ngithumele omalumekile. Ngifuna uvume ukuze ngikwazi ukuvusikithi. Jolile kaningi, uwena impivilithi. Sondela, ngimtholile umaqondana. Sobabili sefiwe kuyaqondana. Ilonda zasothandweni siyopholisana. Sobabili silahliwe siyatholana. Mina ngilakile.
Ay, bengake ngithi uyangistalka. Baba manje ngikholwa ungidile zonke izinto ngihlale ngicabanga mani ngijule ngawe nobuvele bakubathela ngikholwa wavela ngiphendula injula kabo awuyazakhathaza inhliziyo ikhanda lokho zula 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 I'm wrong oh wavela ngiphendula Zakataza yintliziyo ikhanda lokho zula 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 I'm wrong oh I stand now when I'm wrong oh I'm wrong oh I'm wrong oh I'm wrong oh I stand now when I'm wrong oh I'm wrong oh Kinda look at Zula, Zula, Zula I'm wrong, oh Wavel wang pendulin jula kapo Aw yaza katawa yin chisiyo Kinda look at Zula, Zula, Zula I'm wrong, oh I sana wendo wrong, oh